啦。
Forever and ever, I'll stay green and tender. Sijali kautopenda, eh, navyo jeleza. Mimo na kidume, kisha nijitume. Kwa heri au kwa shari, eh, mimi sijali. Na mwachia jelali, na kamwe sikomi. Just chilling with my homie, cause I know one day they'll know me. It doesn't matter how long it took me. I'm watching and waiting, praying, never ceasing and never forgetting. Ay, counting all my blessings, cause I know one day they'll know me. Yeah, and I'll make it brighter. I won't need the lighter, no more, no less. All the same, all the grace. What I mean, maybe not the great, but I'm the best. I say it time again in this quest, till the end. Need baki ka harufu, mandugu, dugu, dugu si dhubutu. Kuleta utukutu, nda kupige hata sukus. Mimi si banduki, hata kwa mikuki. Hey, mindi yu spaki, usidhani nitakoma. Kuwashika kama chuma, hey, tuliza, yu mwanzo wangoma. Yeah,
yeah, Kale Broken Heart. Mnajua tu ni beko, nimekuja once again kuwa show. Kwenzo mtambo, ah, toka tu kitambo, madada bevo. Makanga pia, everyday wa nita DJ bevo. Ah, comfort me, mazo usikimbie na mi. Nite CEO wa this company. Niggas getting scared kuwa nita run whole company. Hata wale wana nita mazi niko this country. Sema na mi, endelea kuongelea mi. Mistari mingi kichwa ni si mnajua tu ni nani. Yule kijana everyday anapita tu mtiani. Swale jiji nilipita mpaka kule Mombasani. Ah, sema na mi, usikie mbia na mi. Indite skipi na nanita honey boy. Mazishata boy, usiniite lover boy. Alafu pia na hide in the plain sight like lover boy. Kale Broken Heart, bevo.
So najua mi nani, yama. Mini Kesley smoke god, shina toka Cherengani, Cherengani. Ntambia mara ngapi ndo mnisikize. Code 3200 on a represent. Checky man, checky man. Na kam na blow, na kam na beat. Check in avo kam, kiklu ama gam. Pamoja mic pia sam, maisha tuenshi ni haram. Mr. Likal is a gram, at least to pati mapan. Wangu subu chunga jab, big check me who sign. Never dish me who dine, mita nyingi tuwe so fine. Flow is baby brother boss.
Iko fine man, iko fine bro. Iko fine, ah, then skiza hi. Mi ndiye guru all the way to the truth. Na kapu kona flu, ni pattern va blue. In case you thought some Monday, I just wonder why men don't like being men all Mondays. Ama ni kwa sababu ya kuchana baby. Na kama ni kibaba, kama, kama, kama wamepandwa na nyege. Tulize bila kasheshe, ah.